It's 80s on this.
Wahala, wahala, tulimbo zibu downtown Kampala. Wahala, wahala, tulimbo zibu downtown Kampala. Wahala, wahala, itafi make a kid speaking tongues, bla la la. Wahala in my city Kampala, wenzi jukira luli yali city makula ngatuba ale nyumba te tusiba, there's no threat. Abali bajimanyu ebe sange babula kubanga kwaka ate wega iwolo netufa sente te tulina abali na bebafa bafa kopa BP labutwa na masasi big pressure u nobody help me ya power lada masi to go inge walu no lucha. Trenches dem kila kauka nesanya kubanga vana babigabo kufuna chevalia. So much land for the Indies and Chinese chokanga wago bama people deep on the rail line. Now this school fee high ka di chak fee high.
Wahala, wahala, tulimbo zibu downtown Kampala. Wahala, wahala, tulimbo zibu downtown Kampala. Wahala, wahala, itafi make a kid speaking tongues, bla la la. Wahala, wahala, itafi make a kid speaking tongues, bla la la.
Bakoze saba kwiro kutugoba mochibuka. Emize jifuse emize dwa bula liyamaja. Abana abato kungudo kwebe yala. Teri anonyereza kuchecha abajeka. Nalikubala tunda byange kanso nebiola. Newenjo gede dakati nda wanonya chakola. Mirimu jabula nobu tembe imusango. Mama wamevu bamubieke chipo. Kuru waka tonda nembuto za mwe kale mugeje. Sichakiririza mubulimba ne siyasa wa mwe. Empoze fuse empoza watali kachuka. Bina babitia nemi ake mito jebuza. Bajaja febaba sikiza mataka. Mudunze mumaze wofe tunadawa. Oh my, feels like the times is close to the ending. By the hands of our own we endure this suffering.
Wahala, wahala, tulimbo zibu downtown Kampala. Wahala, wahala, tulimbo zibu downtown Kampala. Wahala, wahala, itafi make a kid speaking tongues, bla la la.
Engoye kati uwero techari kwamba. Aguze ya tunze njuu yeno Kampala. Weba mzika we ya tunda jem Kampala. Na Kampala. Wali mkampala. Bayuche suwi wali mchata Kampala. Ngoye kati uwero techari kwamba. Weba mzika we ya tunda jem Kampala. Ngoye kati uwero techari kwamba. Aguze ya tunze njuu yeno Kampala.
Ngoye kati uwero techari kwamba.